mata ihe adị mma, oke chi na-eme mma, akpọla Chukwu ebube ihe ebube eme. Ọbata obi okwu, ọbata obu agha, ọbatara be nwaanyị agha n'urie nwa o. Ọbata ihe adị mma, oke chi na-eme mma, akpọla Chukwu ebube ihe ebube eme.
Yeah.